one. No, you know like no time. Don't like I was wrong. La bala mama na ringa malaika. Zekole nchanga ndage. Jagwana mugambe chemulo woneza. Na ye mujani. Oh manyaba ya evavyo nuna. Saba perebala kubantama. Aba ya evavyo nuna. Katibu nyo malabikanga mulimba. Kati mugambe nchanti mkumati. Mugambe nchanti onsensi. I wanna show you.
I wanna show you love because I got to love.
Show me singa. Kubanze wenkulaba, echo bulungi mazima wasukuluma. Atenga omutima gwangambye, tibasajja bajja bakubulunga labanze. Kale, ne mpulira okunyolwa, ne nsalawo mazima nkutuukirire. Kugambe, onyambe, nkwase munange twase. Onyambe, ontase, onkwase ku bulungi w'obulabe. Tosana kukaba, tosana kunyiga. Ana muwala echo kimanye bwekiri. Katonda mugezi eyakutonda bwatyo. Kapesi kakalungi tekalina kunyiga. Sabombe, onkwase, nkwase munange olabe. Njagalonze gye mu bano baby bafalalala. Abatalina labu, bawalala. Njagala nkwase mu mbenga ze tulabirira. Kulaga omukwano nga tojulira na balala. Baby, chomisinga. I wanna show you.
I wanna show you love because I got to love.
Hey, you're missing
out. You're
missing
out. You're missing out.
I wanna show you.
I wanna show you love because I got to love.
Sendi muntu omuntu omukwata kola ato mukosi baby nja kukolerera nkwagala yensonga nkutukidde tonyima time tonyima cut day kubanga bogana yenu mutima gwange nenda kuberawo nga nkaba kale mama kale mama omanyi olaba otanganza kuyombera kunya kugamba kedobozi nekanabula olaba otanganza kulwanira. Big talent.